Podzambuy.com. Super vibe.
Do you know the perfect way? Oh, nah. Honey way, sweetie way, mommy way. Ndikufuna ndikuze ndalimba ndima isindikusi zoti ndiwanga ngati boza ingati maloza isindikumvesa wandikoka ndati tenga ndimawu ulamulile kamba ndimawu ndizakhala nawe kuli konse na chili chonse nzapanga nawe iwe ena analipompa anathawapo wabwelapo ndiwe chisofaini ndagoma naye kayamulige nzawina naye ndilipaize ndadeka naye tiye chikondi tiyende naye chisofaini ndagoma naye kayamulige nzawina naye ndilipaize ndadeka naye tiye chikondi tiyende naye ewe mami we tenga ndima ulamulile kamba ndimau sindikusintha tenga ndimau kamba ndimau oh mami we tenga ndimau ulamulile kamba ndimau sindikusintha tenga ndimau kamba ndimau chikondi ndikudeka singayambite nkhondo ukazatopa ndizakugwila nkhono abale ndi anzanga anapinda mawondo kunyololoka iweyo ndiwe moto tenga ndima wanga usadza uzunze chikondi changa usadza chinyonze olozitafuta usadza nditonze aniwai usadza ndinyonze chisofaini ndagoma naye kayamulige nzawina naye ndilipaize ndadeka naye tiye chikondi tiyende naye chisofaini ndagoma naye kayamulige nzawina naye ndilipaize ndadeka naye tiye chikondi tiyende naye ewe mami we tenga ndimau ulamulile kamba ndimau sindikusintha tenga ndimau kamba ndimau oh mami we tenga ndimau ulamulile kamba ndimau sindikusintha tenga ndimau kamba ndimau onai
www.amadzambiwe.com